Hello, this is your pastor Tony Kapola. Nataka nikukaribishe katika kusikiliza neno la Mungu tena siku ya leo. Biblia inasema neno la Mungu ni taa ya miguu yetu na linatumulikia kila mahali tunapokwenda. Maneno haya yatafungua macho yako. Inawezekana kuna giza ulikuwa unakutana nalo kwenye maisha yako, lakini liko neno ambalo neno hilo unalo siku hii ya leo. Karibu.
The only thing that will make God proud is when we live the life of faith. The Bible says without faith we cannot please him. So if he will be pleased with our life, if God will say I'm pleased, is when he will see faith. Not when he will see money. Mungu yuko interested sana na imani kwenye maisha yetu kuliko kitu kingine chochote. I have learned. Kuna saa unapitia vipindi kwenye maisha yako, you wish to break people's heads. You wish to use all the muscles you can to finish the matter. But he'll be interested more when we walk by faith. When we trust him to hand over the matter. When we rest every matter upon him. He is more proud when we are calm in the storm. Jesus slept on the storm, knowing he will take care. Mahali pengine anasema hivi, msisumbuke mtavaa nini, mtakula nini, angalieni ndege wa angani. Hawapandi wala hawavuni. Doesn't mean tusiwork. Doesn't mean tusifanye kazi. Ila tusifanye kazi kwa stress. Tusifanye kazi with desperation. Tufanye kazi ndani ya mioyo yetu tukijua He is providing.
Amen.
When it is demanded of you, when it is demanded of you, or it is demanded from you, when something is demanded from you by God or by people or by situations or by environment, when it is demanded on you, don't worry. He will provide. There is a story in the Bible of the men of faith. Yes. From Genesis to Revelation, Mungu amepick watu kwenye jamii za watu walioishi kwa imani. Hakuwapick because they were perfect, no. What perfected them is their life of faith. What perfected them, what made them to be perfect, it was not their lifestyle. What made them to be perfect, it was faith. Even Rahabu Kahaba was perfected by faith. Hata maisha ya mtu wa mwisho asiyefaa, God counted her righteous. Mungu alimhesabia mwenye haki ya kuingia kwenye jamii hao waliotakaswa, kwenye jamii hao waliokubaliwa na yeye. By faith.
Yes.
Ni imani gani Rahabu alionyesha? Wapelelezi walivyomfuata, akasema najua Mungu anawapa nchi. The whole country believed Mungu hawezi kuingia mle ndani. Ile nchi yote hawakuamini God can enter in that country. That's why they build wall, walijenga ukuta wakiamini God will never enter. They put all the guards to protect kwamba Mungu hawezi kuingia. But Rahabu peke yake alijua God will take this land. God will take it. She believed wakati nchi nzima hawakuamini kama Mungu atachukua ile nchi. Na ndio maana walikuwa tayari wamejiandaa kujenga ukuta. Walikuwa wako tayari. When everybody was doing everything, one woman said, The way I see things. Yes. And you know what? Rahabu hakumwamini kwa sababu alimuona. Alimuamini kwa sababu alisikia. Imani chanzo chake ni kusikia. You hear what the Bible says. Rahabu anawajibu wapelelezi, anawaambia hivi, tumesikia Mungu aliyoyafanya na mfalme Ogu. Tumesikia Mungu aliyoyafanya kwenye kugawanya bahari. Tumesikia. No, I was not there. Ila tumesikia. By what I heard, yes. I also believe God is able to give you the land.
Amen.
Umesikia amefanya nini?
Yes.
Umesikia ameweza kitu gani?
Yes.
Hicho ulichosikia anaweza kufanya. Kikujaze imani siku ya leo kwamba la kwako ni jepesi.
Yes.
Aligawanya bahari ya Shamu.
Amen.
Mlango ukapatikana mahali zao ya baliko leba ya
kata. Amen.
Wakati bahari imefunga, yeye aliona njia.
Yes.
Wakati milango yote ya fedha imefunga kwenye maisha yako, yeye anaujua mlango uko wapi.
Amen.
Can I have somebody believing tonight?
Yes.
Say, Lord, I believe.
Lord, I believe.
In my life, I want to make you proud. Wakati wengine wanakimbizana wakifikiria kumfanya Mungu awe proud ni kuvaa suti, kumfanya Mungu awe proud ni kusuka nywele za twende kilioni, wakati Mungu anaitafuta imani ndani ya moyo wa mtu, anaitafuta imani ndani ya moyo wa mtu. You can only make him proud by faith. Without faith, vaa suruali ya kitambaa, vaa jeans. Without faith, vaa gauni refu, gauni fupi. Without faith, it is impossible. So doesn't matter what you wear, baby. Doesn't matter what you put on.
Yes.
Without faith. Mimi ndo nasema. Mimi. Nani nasema? Aje hapa mtu amesuka rasta. Mwanaume. Aje amevaa kiringi au kipini. Without faith, it is impossible to please God. Aje amesuka rasta. Aje na kipini kwenye pua. Aje na ereni sikioni. With faith. That's why the Bible says we are justified by faith, not by anything else. He chose faith. Ndio maana question za watu zinagoma. Zinagoma. Amewaonya wakuwa makuhani. Makahaba watawatangulia. Magaba watakulia. Unajua Yesu alikuwa anamaanisha nini? Jesus was taking the illustration, it was a prophetic sign.
Yes.
Katika uzao wa Israel uliotangulia kuingia mji wa Israel, alikuwa ni Rahabu. Kahaba ndo alitangulia kuingia kwenye mji. Oh, you didn't know. The only person who was alive, aliyekuwa wa kwanza kuingia kwenye ardhi ile, hakuwa Myahudi, alikuwa ni kahaba. Mataifa ndio alikuwa wa kwanza kuingia kwenye nchi. Now you know what will happen.
Yes.
Kama mambo yote yaliyotokea kwenye Biblia, kwenye agano la kale ni kivuli cha atakayotokea baadaye. Na tunaambiwa tunakoenda ni nchi ya ahadi aliyotuahidi kwamba kutakuwa na mji. Then we should be sure. Kule kuna makaaba tutawakuta. Can you imagine? Can you imagine? Mtu wa kwanza ku step in the land na kuchagua kiwanja chake. Rahabu ya kujenga nyumba ya kwake ilikuwa imeshakuwepo tayari. Nyinyi wengine mtagawana. But as for me, I already cut my own kipande.
Yes.
Kumbe imani natukatia vipande vya nyumba.
Amen.
Imani natugaia viwanja.
Yes.
Imani natupa nafasi kwenye uso wa nchi.
Yes.
Kwa hiyo wote waliopata nafasi kwenye nchi ya ahadi, sio walio stahili. No, ni walio amini. Kwa sababu Biblia inasema hivi, hata wale walio uawa kule. Do you remember waliouawa kwa sababu gani? Biblia inasema kwa sababu hawakuamini.
Yes.
Akaapa akasema hawataingia. Kama kuna mtu anaingia kwenye level mpya ya uchumi, faith is needed.
Amen.
Kama mtu ataingia kwenye level mpya ya maisha,
yes,
faith is needed.
Amen.
Huu ni msimu mpya.
Yes.
Tuna miaka 25 ya kujivinjari kwenye uwepo wake.
Amen.
Kama kuna mtu anajenga kwenye miaka 25 hii,
yes,
faith is needed.
Amen.
Kama kuna mtu anapata biashara mpya kwenye miaka 25 hii,
amen,
faith is needed.
Amen.
Kama kuna mtu anainuliwa kwenye miaka 25 hii,
yes,
faith is needed.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Say again, Lord, I believe.
Lord, I believe.
Do you hear what I'm saying?
Amen.
Kama kuna vitu tutavipata kwenye uwepo wa Mungu, kama kuna fursa tutagawana kwenye ufalme wa Mungu, maana yake kwenye ufalme wa Mungu, kwenye wingu la Mungu, kwenye utukufu wake,
yes,
kwenye ulimwengu wa roho kuna fursa nyingi. Biblia inasema hivi, nyumbani kwa Baba kuna makao mengi. You choose. You choose na kao eneo gani? Kwenye biashara niwe na kao langu.
Yes.
Watu wajue kwenye biashara za nguo huyu ndio kao lake.
Yes.
Kwenye biashara, hallelujah.
Amen.
Kwenye biashara ya viatu huyu ndio kao lake.
Amen.
Kwenye biashara ya ice cream huyu ndio kao lake.
Amen.
Kwenye biashara ya usafirishaji huyu ndio kao lake.
Amen.
Kwenye hii, hallelujah.
Amen.
Mimi nimepata kao langu.
Yes.
Na katika jina la Yesu, I'm growing bigger and bigger every day.
Amen.
I will never go down in the name of Jesus. Hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
I don't know about you, but in this land, in this promised land, in this land of salvation,
yes,
in this side of God,
yes,
no matter who comes with what,
yes,
we live by faith.
Amen.
Let them do whatever they want to do to us.
Yes.
We live by faith.
Amen.
We entered in this life by faith.
Amen.
They cannot take out my words.
Amen.
We enter by faith.
Amen.
They cannot take us by the company of colony.
Yes.
No. We entered by faith.
Amen.
Entered by faith. By faith, we can quench every arrow.
Yes.
By faith. Let them throw anything they want to throw to us. By faith, we can shut down every arrow.
Yeah.
Mungu akubariki. Hongera kwa kusikiliza maneno hayo ya Mungu. Najua yamekujenga, yamekuinua. Unaweza kutufuatilia pia ibada zetu live kwa njia ya YouTube na mitandao yetu mingine ya kijamii. Lakini pia kama ungependa kushiriki pamoja nasi kwa njia ya sadaka, najua maneno hayo yamekubariki, ni kwa 0762153539. Lakini pia unaweza uka to reach out kwa namba hizo hizo kwa njia ya WhatsApp, na Mungu atakubariki sana.